na 2010 mwasamwa. What the hell you have to say that shit? Mbawala mwena.
Kwasi leo nzanaya vawina kawaji vaganiza vatipaya bati ni vagweza fulu wivu ya maya weni vashutila monga valipita haya valokewa voi vafunika draya zine injini bebe nisipea taya kuu yao yose ni vata intifaya obvious flow yao inata expire atitabwela chama flow chatikata wende tipisha tikanjua kutikata singapisha kwaju likumbuyo mnyamata emu kema kitumu keme jine sata. Oh, ni kiti la jala iwe ono uwine flow ni anjala mu all white party ni vara black ikala next week ni za TV visa matika.
Now listen, I don't know who you think you're talking to, but I'm told fish. Hey, Shefi,
you all over this?
Talk to this boy, please.
Yeah. Minkava kuheo nine membada Mwampala mina boy kupie mbada Young Shefi, boy nine sabala. Just one flow ni shinakasu wakabala. Nine problem, maska plena masamu Vuto mugemu yozuna na masamu. Slapa di sex kumu kisi ya vajuda. So sanga kwane muflow ya wabuga. Mori wakari boy mwakari papwisa. Kamu na mwasense mumaraimu mufwisa. Boy nani profa ya mwadi mufikwesa. Wayufuno pala ni sapunka na questa fly funu polopela klapu ni chikoropo ni mukoropela isina ni sefu Chris nolokondwa vela komu tishi na juice kolokombwa.
Now listen, boy, I am dying hip-hop. I'm the reason you got a front page. Now I'ma show you how you do it right here.
Kutigiza kembo kufundeko na imini na neka kwa tifindeko wangu okeleka tuambeko ama punchline pulu so sendeko nyuma sana elo sinikamba parizuba namba one elo sinifula vaukuba vela mwila pikea fuza mwalira tita kukila uzasia vantu walira akawiliro polo kanaif kami chupu kakula saswani kutingu kaweke shepu elo please mwila rapa mukisungu akisenti kwa timwana wabalungu. Maya ni teli tero snap ni mudenga. So ni very simple ino kuwa verenga. Katembura oro jire so survivor. Umupondo mukemu nomba arriver.
Kiwa ni mpeki pati nikala kukopala. Dochi no kubeba. Asa uso mukema kitu running it. Shafi Atishani apu mkwa here.